Yeah. Yeah. Alright.
You just got it from GuccioApp.com.
Sleep in sons of Jacob, yeah. Right. 400 years ago. 400 years ago, you answered to Pharaoh call. Chitunzi cha mavuto. Chitunzi cha mavuto. That is your name no more. No more.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Chino chalo. Chino chalo. Chasoba chilungamo. And mighty men shall fall. And mighty men shall fall. But the vision lives on. Lives on.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Chipingo cha tsopano, chikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, revolution is all I know. Muchipingo cha tsopano, chikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, operating in overflow. Muchipingo cha tsopano, chikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, revolution is all I know. Muchipingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Timutima wa tsopano, operating in overflow.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Ninyali mumdima. Ninyali mumdima.
Just got it from GuccioApp.com.